Radio Veritas, together with the multi-talented musical group, The Gifted Folks, bring you a concert in celebrating the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Come and join us as we praise in song on the 20th of August at the Cathedral of Christ the King in Berea, Johannesburg at 2 p.m. The cost is 100 rand for adults and 50 rand for children under the age of 16. For more information, contact Mahadi Buthelezi on 011-663-4700 or 083-992-0387.
Blessed are you who stand beside us as we enter new ventures, for our failures will be outweighed by the times we surprise ourselves and you. Blessed are those who forget my disability of the body and see the shape of my soul and strength of my mind. Blessed are those who love me just as I am without wondering what I might have been like. The Muscular Dystrophy Foundation. Your support means hope. You can contact us on www.mdsa.org.za or telephone number 011-472-9703 for further information.
Motho dumela go tlhele fela go kgone go le gona go teng o dumedisa le gona go amogelwa ke Thato wa ga Mokwena. Mo go lona letsatsi leno la gompieno yana ke bua ka ga kgwedi ya bomme, kgwedi e leng gore re itemogela ke bua ka go ka itse motho yo mosadi, motho yo mme, motho yo ausia. O itse gore keng ke kgwedi engwe e leng gore jaana se sentse e le gore e betswe thoko go ka nna kgwedi ya bomme, jaaka e le gore ra nentse re itse re le makatoliki a farologaneng gore ya re ipaakanyetsa yona tlhatlhosetso ya motsadi ya rona. Ke bua ka ga mme Maria kwa le godimong, ke bua ka ga Assumption of Mary e leng gore e tla ba diragala mo go yona beke eno. Bangwe ba rona re go tsena di-pilgrimage tse di farologaneng, mme go gontsinyana gone e le gore ya go e leng gore re tlo go ka bua ka gona re lebile thata-thata. Ke bua ka ga seno e le gore ya seneng se se tsweletse ka kwa St Peter Clever ka kwa ke bua kwa Pimvilla mo tsatsing la Lamatlhatso. Gape-gape rabo re lebela the Archdiocese ya Pretoria, ke bua ka gaeng ka ga dikapeso gape-gape tse dingwe gape-gape tsa borre ba ma CMA Catholic Men's Association tse ne le gore di neng tse di tsweletse mo tsatsing la maabane. Ke gore mo tsatsing la Lamatlhatso go ne go apeswa, ke bua ka ga ma Sacred Heart kgotsa dikapeso tsa ma Sacred Heart mo dioceseng ya monolapeng mono Johannesburg, the Archdiocese ya Johannesburg ka kwa Pimvilla, mo ne le gore modira ka rona le rona ka kwano Sphiwe Moloi o na nna leloko le le tletseng la mopelo. Gape-gape mo tsatsing la maabane ka kwa Most Holy Redeemer kwa Makau ka kwa the Archdiocese ya Pretoria, o itsorekeng le gona koa go nentse go tsweletse le gona go ka diragadiwa ga dikapeso. Nna ntse o se reditseng re tlo go ka buisana le bona, re utlwe gore maikutlo a bona ne e le gore ya ka ntsenyane. Lekgotlakgasolang kereke ya katoliki ke sona seteišeno se o se reditseng ga jaana, re tla nentse re tsweletse pele le gona go ka go ba mo dinakong le gona go ka go tsibosa, re utlwe maikutlo a bona jaaka re le makatoliki a farologaneng. Ke sona seno se katoliki bagaetsontlheng dumelang thulaganyo ya letsemeng Thato ga Mokwena ke nna yone ore mmogo sebaka sa ura fela metsotso e ka nna somele bosupa morago fela ga ura ya bosomele bongwe.
Oh,
Dina go tse dintsi ke ntle ke bolele batho ba le bantsi ke ba rakere go monate go na mo katoliki ke ka mo bileng go e le gore ya re tsamaya ka molodi wa se katoliki ke ntse ke go bolela ke gore ke re ya re bua ka ga dikapeso tseni le gore dine ntse ditsweletse mo tsatsing la matlhatso gone gona le dikapeso ka kwa Soweto Pimville tsa ma secretariat mme mo tsatsing la mabane gone gona le dikapeso gape gape Most Holy Redeemer ka kwa Makau ka kwa the Archdiocese ya Pretoria mme ga jaana re na le mongwe wa bona yone le gore ya o ne ntse a apesiwa mo tsatsing la mabane ke bua ka ga Rentule ke bua ka ga Michael Ntule Rentule tla re go amogela mo diphaposeng kgaso station sa go jaaka o le mo katoliki ra
jaanoga ra dumela go wena gape le bareki
maikutlo ka ntseng yang mo go wena o ikutlwa yang o leloko le le tletseng ke bua ka ga CMA Catholic Men's Association maikutlo a gago ka ntseng yang ra
maikutlo a ka ke sa phuphuma ka moya o boitshepo leeto le le simolotse ka 2014 ke arabela the God's call ya gore who shall I send And then also the God's call, Aaron, I have no hands but yours. So my bani process you kill the whole day. It has been a joyful day because you know we get bang ba our mentors, never to bar than it's bonaba community arena yeah, most of the time.
Okay, yeah. A re lebele go simolola kwa morago re bua ka di-challenges re bua ka dikgwetlho tse e leng gore ya ge le ntse le tsweletse go ka nna bakokoti ba gore le rata go ka nna maloko a tletseng a CMA Catholic Men's Association dikgwetlho tse e leng gore le samagane le tsona le di bone le di itemogetse ke tsa mothalofi
dikgwetlho ke e nngwe ya dikgwetlho ke go sa tlhaloganye gore botshelo ba sekeresete bo jang and go tsiya nako gore o botlhaloganye kgwetlho ngwe gape ke gore ga o nna o le motswele ya go nna leloko o kopane dikgwetlho tsa gore you get challenges you know from other people ba tla ka di ideas tse di wrong ba kry-a go discourage you know the preparation and everything so basically gape le gore o tseya nako go dimisana le batho wen kapa le wena o nnantse o robega mo moyeng mara ntse o boela go kerekeng go pana le batho di nna ntse di fokotsega ganyane-ganyane ntse o tlhatlhiwa gape nna ntse dipokotsa di-challenges yaka
okay a re lebele mo fane le gore ya ke bua ka ga moporista ka mokgone le gore o ne a tsweleditse thero ya lona ka teng ke bua ka ga Father Phala Thabiso Phala yone le gore o ne ntse a tshwaretse borre ke bua ka ga borre botlhe le fela le phuthego ka kakaretso o ne a ba tshwaretse thero o e utlwile jang
thero ya garre ya moporista wa rena Father Phala e ntemositse empe e gatelela gape gore go nna leloko la CMA the calling go nna leloko la CMA ga se fela gore ke apere e nna diaparo fela go bontsha batho ke gore tshwanetse gape ke ntate wa ditiro tse e leng gore tshwanetse di bonagale ke simola ko lapeng laka mo communityng yaka le mo kerekeng yaka and then gape ke tshele botshelo ba sekeresete ke tshele botshelo bo e leng gore le nna ke tsweletse pele go 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 tsenyetsa batho ka Modimo go tsweletsa pele re tsile mo tseleng e modimo a re a tlhetseng yona le gore modimo o teng kana go tsotsotlhe o teng go nkamogela le ga ke na le dikgwetlho tse ditsamayng tse di wa mo botshelong modimo o teng mo maletseng otso thuto ya repala le ka tseno e santse re sentle fela e gatelela gore tshwanetse ke tshele jang.
Metsotso e ka nna soma mabedi le botlhano morago fela ga urane ena ya bosome le bongwe o reditse lekgotlakgaso la kereke katoliki Radio Veritas ke sone station so se reditseng ga jaana mme re buisana le mangwe a maloko ba ne le gore ya ba nentse ba tsena mo dikapesong mafelo a beke a e leng gore re fetsa go ka tswa mo gona. Re na le Rentule mo mogaleng ga jaana. Rentule, a re lebelele go ya kwa pele gone yano yana. O lemogile eng mo kereke katoliki le gore lona jaaka maloko a mantshwantshwa a Catholic Mensa Association lo go dirang kgotsa lo go samagana le eng kgotsa re lebelele go ya kopela go a go diragalang go tlogeng fa?
Go tlogeng ga rona se re ntse re na le plan ya rena ke gore fela re tsweletse pele mo nentseng le mo teng jaaka go direla kereke. Go etela maloko o go tsholosetsa maloko a leng go gae a phuthego a weleng go nna ntse re tsena malapa re tsosa bontate re tsweletse pele kereke ya rena e gole e seke ra nna fela gore re feletse mabane re apere and then re dikgwela morago tshwanetse re na re le bontate re bonagale mo kerekeng ka ditiro le ka go tsosolosetsa bontate ba ba leng go gae ba ba lapileng le malapa a lapileng le rena gape re ithapelela gape gore le malapa a rena ra tsweletse pele ka mokgwa o ditiro tsa kereke di ratang ka teng.
Re ntse le rata go ka leletsa masego ebile re tla nnetse re tsweletse le rona go ka le thusa ka dithapelo ka mokgwa o re ka kgonang ka teng. Re lebogetse nako ya gago ra. Ya yo ke Michael Ntule yone le gore e ne nna leloko le lentshwantshwa la mokgatlho wa Catholic Men's Association ke bua ka ga dikapeso tsene le gore di ne ntse di tsweletse mo tsatsing la maabane ka kwa Most Holy Redeemer ka kwa the Archdiocese ya Pretoria. Re boela monogae ro go buisana le ke bua ka ga Mpho Mashele yone le gore ya ene le ene o ne apeswa ke bua gore e nna leloko le le tletseng la pelo e adoregang ya ga Jesu ke bua ka ga Secret Heart. Nna teng fela fa o ka boa.
Radio Veritas, the good news for a change.
Hello, I'm Father Emil and I want to tell you a little story about St. Dominic and the miracle of the loaves. Now, St. Dominic was the founder of the Dominican Order, of which I'm a member, and he trusted totally in the providence of the Lord. He relied on the free will offerings the faithful would give him, and so great was his faith that even when there was no food to serve, the early friars would sit at the table and say grace. And this deep faith was rewarded more than once, legend tells us, when the angels of the Lord arrived and placed a loaf of bread before each of them. Now, in this month of August, when we celebrate St. Dominic's feast, I'd like, in the name of St. Dominic, to invite you to be our angels of divine providence. You know, it costs about 80,000 rand per year to educate one Dominican brother. So help us educate our wonderfully gifted students as priests. And help us to fulfill our mission of preaching the gospel by sending your contribution to Aquinas Community, Nedbank, Eastgate, the branch code 192405, and the account number 1924202433. And help us to have another miracle of the loaves.
Ke le khotla khaso la kereke e Catholic Radio Veritas ke sona station so se re ditseng ga jana. Ke ne ke go bolella ke go rakere wa itsorekeng e ne e le mafelo a beke a dikapeso wa wa itse gore keng ga ke dumele gore e ne e le the archdiocese ya Johannesburg le Pretoria fela ke dumele gore le di-diocese tse di farologaneng tse di leng ko bothoko jalo-jalo ke bua ka bo Durban bo Eastern Cape jalo le jalo go neng ke dumela gore go ne ntse go na le dikapeso jaaka ke go bolelela ke gore a kere go monate go nna mokatolike mme mafelelong ano a beke ke bua ka letsatsi la la matlhatso Pimvilla Soweto re bua ka gapelo ya adoregang ya ga Jesu wa ga jana rena le leloko le lentshwantshwa ke rato ba ra kere ba tletse sukiri gone yana yana ka gore go itsore keng fata tento na bua le bona a buti mphodumela tere go mogele mo diphabose gaso
le ga le ga buti tata
re teng ra re teng ke ramba toke ba ra kere o tletse sukiri o fetse go ka apesiwa gona mo secret heart yo montshwantshwa o suki rivela
tata tata ke bile ka re ke na le suki re khale ka me ka yo ka ithola wa le khale ke le look la it was just a formality ke bona ka re it was just a formality ba na le I believe for ha le mo katolike o le me kole tseleteng la pele ya toya ya Jesu ke re just mo ne e tsa fela formality ya re you know ya nna se tere le bontate or le bomme ba maloko a toreng a Jesu.
Maikutlo ka ntseng yang rra se ne le gore se neng se se diragala ke bua ka ga thero ya Father Sompane e be re lebelela gape gape le ka mokgwene le gore bontsi ba makatoliki ke bua ka fane ebile fane ke le ka mo mmiseng ke ne ke bona o itsurekeng bo blue le bo red thata thata. Maikutlo a gago ka ntseng yang ka sona seo.
You know the anticipation to the day. You know, I do feel confused. I don't know from now on because all the mukokoti it's different. You're still looking forward to that day. A full member should becoming a full member. So you know the journey is so because you need to learn a lot. Want to see the constitution. Want to see the upelajuang. If you look at la pelu ea toyang eje. So and you know. So when the day comes, it's like a sigh of relief. Oh, I can become one of those people. Oh, hare atama mo stratemba mo super. Hey, kini lo kela pile ya torang ya Jesu. So it was the feeling was, I can't say, was it overwhelming or how can I put it? Because it was such a great feeling, you know, to know that you are actually receiving this gift, which is the sacred heart of Jesus. So it was so, like, I don't even have words to express it. I remember on Friday, you know, because normally we're in a WhatsApp group, hey, how are you feeling? We tried, let's just relax, and, you know, so that we can look forward to the day. But the build-up was just, you know, so overwhelming.
Father Tente, obuile ka gore o skwa na mo secret heart ka nthla ya diaparo fela o buile ka gore a pelwago ya ka o le mo pelo inne e leng gore ke e bonolo skwa na very much aggressive o skwa na very harsh gore o ikobele batho ba le bantsi wena o yutlile tsa mayanga thero ya ga Father Tente
you know, when I learned in 21 and touch thing, I Father Sompana Abua Are, because now Bala from the book of Luke or the Gospel of Luke Are, Kuelambana Batrehona, one in Musa Mahonimo Kuabona. I think that was the reading for that day. And Are, sometimes Rona, Helema Lokatele, Kirona, prevent Tango Bato, Rekatisale Bato, Koyona Pilung or Likoyona Kamahara Kereke. Ke rona ka diketso tsa rona le ke the way we conduct and ka teng. Jono, because of one of the mandates tsa pelo ena ya tlang ya Jesu is to spread the love of God and to spread the love of Jesus and the gospel. So how do we do that? And ubuile athatha are sometimes batho ba spread the love and the message of the gospel through preaching. Some people they bona ka diketso. Ore lo rona ha re maloko a pele ena ya torang ya Jesu a diketso tsa rona di bonagale even if we out there and preach the gospel of God but still you know you cannot preach is like what they say you cannot preach is what you don't what you cannot preach what you don't necessarily practice
So le rona tshwantse re bona hale re ska ba hore ha ke apere sapato ka Sunday ke yone ke bona hala o ke le lokelang tshwe mara mo mesebetsing ya ka e ka ba ko mosebetsi e ka ba ko ntlung ko lelapele ke phelang ho lona e ka ba kerekeng o kaofela batho ba tshwantse ha ba o sheba ba bone yona pelo ena ya torang ya Jesu ba bone yena Jesu ka sebele sa hae.
Metsotso ka nna soma mabedi le barataro pele ga ura ya se thobaloko ke bua ka 12 o'clock nna lona ka ura bosome le bobedi re tla ba re kgaogana abotimpo take us through ke bua ka ga nako e ne le gore o ne o le mokokoti o kokoti le diwa secret heart o kokota dingwaga di ka nna pedi re bolele ka your experience ke bua ka ga maitemogelo a ileng gore o ne o kopana lona khontso tsa mapele ga gore this formality e leng gore o bua ka yona ene e tlhagella.
You know my journey I don't know because everybody goes through their personal journey why ba joina ona mogatlo bona wa secretary but now my personal journey was that for some time mixology ke grading before 2014 then before my mother passed on abare monna mpho boela neng kerekeng. Then I decided, unfortunately, after she passed on, I realized, you know what, I really need to go back to church. But going back to church was not for me to join Mokgatlo wa Secretariat. It was more to go back to church and see what I can do, maybe other activities, or give it just a normal parishioner, or try and patala di kabelo tsai, akweleka, you know, to sankere, kikamuka, zila zero. Then, Rona le ntshebileng ya nthata e leng sefela se sa secretary e leng ogopelo ya Jesu. Then I actually asked myself because Mr. Kinale stage to serve the secretary in the house I was so concerned. Then I actually realized, oh no, this is where my journey is supposed to go. Then when I joined, I didn't understand. I thought na ke tlo joina, then ba tlong kamogela, then I just come every first Sunday, Sunday and all of that. But I didn't understand. I didn't know who there was this formation, and the formation was, you know, it was teaching you about the Bible, teaching you about the Constitution itself, teaching you about so many other things that the 12 promises, we went through the workshops, I think I went through almost 3 workshops. This would be my first workshop. And, you know, that was the journey for me, just to understand, the mandate behind the whole thing, what is expected of me as a full member of the secretary.
A re lebeleng go a go bofelong le gona go ka feleletsa puo ya me le wena ke gore ba retse ba utlweletse gore ya rena e bile gona le ba le ba ileng gore ga ba isenke ba goroge mo mokgatlhong motho sentse nana gana gore ana re ke ye ko CMA ing ke ye ko pelong ke ye ko kemolong ke ye ko SNN ke ye ko kai kai kuria mekgatlho e farologaneng gona le bo Women's League gona le bo CWA mekgatlho e farologaneng o ba rang o reng ba ileng gore ga ba mo mekgatlhong.
I think kereke is not about mokgatlo fela. Kereke is broad. There's so many things, you know, that we can do for the church. There's people back in the Catholic Church and become the PFC, the PPC. You know, there's small groups within the church for the help desk and all of that. So and Mpho is very young and active within the church or Kimopelo, then when you go for it, you need to understand, you need to pray about it. Or God, what purpose do I actually have in the church? What can I bring to the church? Because of not everyone can be a Mokemolo, can be a secretary member, can be CWL, and everything. So you need to look within your heart. Well, now we before you can take that step, because of as soon as you take that step, you need to know who. They help it to appear. It's not that the journey ends there or it appears. No, so it's go on out galang and like go on out onto tamae. Jano ulobon sabato upilajwang. If we are not kukupano, we are now we hit it in yon.
Abuti Mphor le bogetse na kwa gago e bile rata go ka go leletsa masego mo leteng la gago jaaka o le lelokolo le ntshwantshwa la pelo e adoragang ya ga Jesu. O gone re lebogetse na kwa gago wa yo ke Abuti Mpho Mashele yo ne le gore o ne a tlhomiwa mo tsatsing la la matlhatso ka kwa Soweto Pimvilla St. Peter Clever o itse gore keng gone go tletse bagaitsonga gone go tletse mo ne le gore le kereke ebile e ne etse gona le ba bangwe ba ne le gore ba ne ntse ba tsenetse setlhobelo sa mmisa ba le ka kwa ntle fela jalo le ka kwa Makau ke dio tse e leng gore motho o kgone go ka diela tlhoko le gona go ka dia go ka di bona gore go ne ntse go diragalang re go utlwa le bang ke bua le ka ga Abuti Thapelo Motaung o reditse le go tlhagaso la kerekeng e Catholic Radio Veritas.
This is Archbishop Buti Tlhagale of the Catholic Diocese of Johannesburg. You are listening to Radio Veritas, the good news for a change.
I'm Archbishop Stephen Brislin from Cape Town. You are tuned into Radio Veritas, good news for a change.
I'm Zolile Mpambani, SCJ, Bishop of Coxeter Diocese. You are tuned to Radio Veritas, good news for a change.
The never-to-be-missed golfing experience of a lifetime has arrived. Radio Veritas is hosting its second annual Golf Day on the 4th of October, 2016. To make your bookings, contact Mahadi Butelezi on 011-663-4700 or 083-992-0387.
Re ditse le kgotlhagaso la kerekeng katoliki ke sone setatione se o se reditseng ga jaanang ke ntse ke le ka go ka golagana le Abuti Thapelo wa le ene ne ke ratile go ka utlwa ka ntlha ya fa e le leloko le le ntshwantshwa gape-gape la pelo e adoragang ya ga Jesu mme ke ka mokgwa eleng gore ke atlhe ke go bolelele gore gangwe le gape ke gore kere motho etso tiro ke ntsi ebile dipuo le dithero le dikgang tse o fitlheleleng gore a tle re di utlwe mo go ba priesta ke bua ka ga di-lay ministries ke bua ka ga batho botlhe le fela gore tiro ke ntsi fela badire ga ba kaka goreyang gore batho ba le bantsi o itse gore keng re lekeng le ka natlhe le gona go ka ineela mo kerekeng ya rona e katoliki jaaka e leng gore ra ne ntse re ikeitse gore rata tumelo ya rona jaaka re le makatoliki a a farologaneng a re tsweletseng go ka diragatsa dithapelo maloko otlhe le fela a ne e le gore ke bua le fa e le gore ga ke lebelele CMA ga ke lebelele Secretate re bua ka ke bua ka ga mekgatlho yotlhe le fela mo kerekeng ya rona jaaka re le makatoliki ba gaetsong a re lekeng le gona go ka ineela sengwe le sengwe se o ka tswang o se dira le ka go ka se dira ka bona boineelo ebile gape-gape re tsweletse baporisa ba ba farologaneng yo go fitlhelele gore ba tle ba tsweletse dithero tsa bona kgotsa tsone dihomili tsa bona ba bua ka mokgwa e leng gore re seke be ra nna maloko a mekgatlho e rileng ka meaparo fela jaaka e le gore o itse gore keng ke thato a sule o kgabile ke leloko le le ntshwantshwa la mokgatlho o rileng ya ba nna e le gore go felela teng fela foa go tlhalosiwa ka mo ba e bua ka mokgwa e leng gore kereke ga se gore e simolola fela ko kerekeng kereke re bua ka ga lelapa e simolola fa gae e be le gone yang ko kerekeng re nne borre ba tumelo re nne bomme ba tumelo ke gore sengwe le sengwe se re ka tswang re se dire ka tumelo gape-gape re se dire ka thapelo re nne boikobo jaaka e le gore baitshepi ba rona ba ba farologaneng mo mekgatlhong ya rona e farologaneng ba ne ntse ba tsweleditse dithapelo ke se e leng gore baporista ba rona ba le bantsi le babishopo ba rona ba le bantsi ba e leng gore o fitlhelele gore ba tle ba re tshwarele dithero tse di farologaneng le gona go ka re tshwarela dimisa tse di farologaneng ba tle ba buile rona gore a re itlwaetseng thapelo ka mokgore ka kgonang ka teng metsotso e ka nnang somele barataro pele ga ura ya bosomele bobedi nna le ona ka ura ya bosomele bobedi re tla ba re kgaogana ke teng fela fomo e leng gore re tla ba re le ka kwano gape re tla ba re boelela gona ka kwano go ka tsa ke bua ka ga dithapelo tsa gago kgotsa your prayer intentions mo ileng gore setlhabelo sa mmisa seo go simolola ka soma mararo metsotso morago ga ura ya bosome le bobedi ka half past 12. Ke teng fela fo mo ileng gore o tla ba otse o le mo setlhabelong sa mmisa o ka tswa le gore o kwa ko kantorong ya gago kgotsa o mo tseleng o leba go gongwe kwa o ileng gore wena o ya ko teng koo o ka nne wa tsena o kgotsa wa nna mo setlhabelong sa mmisa le rona jaaka re tla bontse re le tsweletse le gona go ka nna mo go sona ka kwano teng fela fa mo go sona station seno.
Thank you.
ke se se neng se diragala ka kwa Soweto kwa Pimville mo ne le gore ebile re ne re lebeletse ke bua ka ga borre ba bangwe ba ona mokgatlho ona ka mokgone le gore wa itse gore keng o ne o ba bona gore ba itumetse ba itumeletse letsatsi la bona jaaka e le ene ba ne go ne go tlhomiwa ke bua ka ga maloko a mantšhwantšhwa a pelo e a diragang ya ga Jeso tso tsotlheletse ke tsene le gore di neng tse di tsweletse gona ka kwa Soweto gape-gape ke bua ka ga Most Holy Redeemer gona ka kwa Makau ka kwa the Archdiocese ya Pretoria le maloko a mantšhwantšhwa a ma CMA Catholic Men's Association le bona ba nentse ba na le dikapeso mo ne le gore o itse gore keng le ko teng itse ke ntho tse dintse ke tshaba le go ka bua ka tsona monate o tseisa manya go anentse go lefela jalo ke ka mokgwa eleng gore ke ane se tsentse ke e ba gona ka teng ka kwanowa motho wetse o tlhare dibeteng fela fa ebile le ke mmitse ka leina ke moraya ke re shila o ntse a tsweletse le gona go ka rulaganya setlhabelo sa misa dio tsotlhele fela ya le an altar server o tsweletse le gona go ka rulaganya dilo o a rulaganya dintlha tsotlhele fela ebile o tla ba setseng tsa le gona ka kwano go ka tsa your prayer intentions mme ka soma mararo metsotso morago ga ura ya bosome le bobedi ke bua ka ga 12:30 ke teng fela fa o mo e leng gore misa the mass o tla ba o simolola ka yona nako eo bye bye re bua se katoliki shi